Oh my, nifanye hii kama sifanye tena ku the deck. Bobo, I'm taking bongo rap to the next levels. Mwambeni yule mtoto moto huu,
moto huu
haingi kitonga tacho kipata ni wifi. Kwa nacho kifanya katika round here party hata sale mana nimeanza na plan B. Young king flow zao za kitozi zimekataliwa, ni uchafu kama kinga zilizovaliwa. Minataka kile kiti kilichokaliwa, smendi mikuchana sana babu ndo nilipozaliwa. Sikie sasa, minazisaka chapa nikijikita kapuni na bonga na lamata. Najicholea mistari kisha ningie chaka, nkiludi na kamata na vavipenda DJ choka san choka. Sina muda kubishana na vijana fake, kiniona na tajire basi na pishana bank. Mimi na wanangu kama samata na gank, wezi kuleta story za kimama mama bata point. OMG ipo, that's my dream team, chocha rap bongo tulisha team. Matozi wana kujikuta wenda wazim, diyo na nidailo minikuta na YG. Nshei kwa na lala studio na umbea pakuche, save hamna shida ghetto mashuka meupe. Mama zako na niganda ganda kama kupe, bada hii session enda zangu zenji kula pupu. Here come marapa bovu na wafieka, ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka. Usholi stack uyana nitawacha nikizeeka, na wala kisha nafungulia sound home theater. Yombe calm down relax sit back, mishabiki wa damu wa Msimbazi Simba. Kwa kukinukisha nimelikalisha kimba, panya paka kafika cha kukushauri chimba. Tafika mpaka ulipo, fata pesa zilipo, piga pini pande zote haleluya wilipo. Blandi kubwa filipo, sitishwi na vitisho, vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho. Nafanya yangu and get no facts to give, fighting for my life to live. Nipo studio wana mwita wenta leta kato live. Shida yako weni wakitabo mecha kato tease. First hearts, kapa leta hand, I'm taking a shot for lease. Go my back to back, he's back to back, he's back to back, for a party to pat. Keep it black in black, kula skid on black, kula poka na kuleta bla bla to tack. Do matna nazid kufanya, nazid kusanya, nazid kuhanya, nazid kwa kanya, mnanjia za panya, na idea za chanya, mnaibian kifanya, ikana hii. Nikibala chato nataka ni fall, wanataka niwe kama before, hawataki nikisanuwe jo, minataka nizikamuwe flow. Sache paka wani kwa luwe low, misinaga maluwe luwe low, kiwalani miniagiza do, sasa basi vya bule bule no. Shade siku posti japo sho bros dela peji ina mambo mengi wakuwa mpole. I'ma take you off for your birthday, madada wa mchini bwana usiwape gambe, utasikia hiyo ngoma yako mbona pambe zangu mi kwa piga pini, you gonna come back juu ya beat ya bobo ngoma kambele. Yeah, here we go, here we go, hili dundo madawa kulevya iligo, siya wauni tunafata pesa ilipo. Haya sasa kama unavyotona, here we go. Na pengine utakuta nobody's on. Sasa kwa wale wanaitaka vita, tutapigania wapi? No fighting zone. Kwenye crew yangu wona mweza nani? Summon, convoy, nobody know. We out here, yeah. Rooftop, PNT, baby. Kapo, Toyo, yeah, yeah. Petty money roster. Y'all already know.